ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ አረበከውን ጥምር ጦር በንደብሬ ረደዱማ ሰዓት ይግደም አፍሪካ የሰጥ ዱካሰ ጀማረት በነመን ወልማገለት ነሞኒ ሶዶሚ ተኮትሉመን መጋላ ዴተን ከኩታ ኦሃዮፍ መጋላ ኤልፓሶ ከኩታ ቴክሳስ ዳወታጅሩ የሮ ፕሬዚዳንት ጅዳወና ከነትጅረንት ገመብራቲን ሞ ቀበና ቀዌ ረት አከሰርቷናን ጭማ ባሁ ዋሚችዲ ያታጅራ ዋይ ጎዳንቶታስ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰጅራተን ይጥረቲ ከፕሬዝዳንት ቻማንድሮ ዱበተኒ ቱራኒስ አካጅቸ ሎጊሰኝ ጥቀማጅራ ገባሳ ሪቻርድ ግራን ያለን ቱሬዝ
ጀለቡልቲ ዳወና ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዴተን ኦሃዮ ፍ ኤልፓሶ ቴክሳስ ትገገሰኒት ሴርጃባን ቀዌ ኡጉሩ አከበው ከነንጋፈተን መሰራ ዋይት ሃውስ ጭነት ወልት ቀበመኒሩ ሴነቲ ዩናይትድ ስቴትስ ሴራ መነመሬ ዴሞክራቶኒ ተዱማተኒን ደርብሰን አከሰገሌን ደበርሰንጋፈቱ ኩንስ ከነን ቀዌ ቢተተን መርቲ ዱዱበን ሴና ሳኒ አከቆረተም ከነኒ ኢንተርኔት ይረትስተይ ለፈት ጉርጉራ ሙደቁን ቢተተን ደበለቹ ቀባጀ
I don't want to hear we don't have the votes. We didn't have the votes in 1964 for the voting rights
sagale enqamnu sajadu dagawun fedu bara 1964 sera mirgaf sagale kennu ndandenye turre sagale qabanne himbennu kanaf sababa kana dagawun fedu sagale argachu dandenye jirra kunis dibba bulchudan argachu dandenye kuntau qaba dibba gochun yeronsa amma jedaniru president trump witata darbe gocha gaddisiisa dakkabe kana kan ilaleen enna dubbatan fitinsa dakkabeef sababa heddu maqaadaan kanneen keessa dukkuba sammuu fi tapa viidiyoon dhiyaatan kanneen hokkaraan guutaman maqaadaaniiru garuu ameerikaa keessatti akka salphaatti qawwee argachuun akka danda'amu calliinsaan bira taran keessuma qawwee humna guddaa qaban kun immoo bulchaa magaalaa deetan naan hwaali mufachiiseera iddoo sanatti nama sagaltu ajjeefame kanneen ajjeefaman keessa obboleettiin namticha ajjecha kanaaf shakkame keessatti argamti.
Look, I'm disappointed with his remarks. I mean, I think they fell really short. He mentioned like gun issues one time.
Haasawaa Trumpi mufadheen jira waan barbaachisu dubbachuu hanqate argite waa'ee qawwee al tokko dubbate waggooti muraasa darbaniif dhimma qawwee kan ilaale irratti pirezidaanticha hordofaa turre. Waan itti amanu ofiisaayyuu waan beekunatti hin fakkaatu kun ifa galaadha jedhan pirezidaant Tiraamp deetan Ohaayo irraa gara Elpaaso Teeksaasitti imaluuf jiru Elpaasootti namni 22 suuqii guddaa Walmaart jedhamu keessatti ajjeefaman ajjechaa kanaaf kan shakkame Paatrik Marsariitii ofiirratti dhaamsa olaantummaa warra adii leellisu ajjechaa kana dura maxxansuusaa fi namoota warra Ispaanish irra jibba qabu agarsiiseera. President Trump witata darbe haasawaa dhageessaniin lammiiwwan Ameerikaa yaada akkasi akka balaaleffatan gaafatan garuu Trump ofii isaaniiyyuu falaasama walfakkaataa qabu hiriira baatii guraan dhala darbe Elpaasoo keessatti godhameen gama kibba Ameerikaatti dallaa ijaarame namoota seeraan ala Meksikoo fi biyyootii Ameerikaa waaltaa keessa Yuunaayitid Isteets seenan ittisuu itti fufnaa jechuun dubbatan.
Walls work. Actually there's nothing like them for what we're talking about. We want to stop drugs. We
want to stop ijaarun ni hojjata waan dubbataa jirru kanaaf baala sammuu darreessu akkan seenne dhaabuu qabna seeraan ala kanneen nama deddeebisan dhaabuu qabna kanneen akka hojjechuun Ameerikaa seenan dhaabuu qabna dallaa ijaarun lubbuu namaa du'aarraa oolchaa dallaa ijaarun bu'aa guddaa kan argamsiisudha jedhan pirezidaant Tiraamp. Paartii Demokiraatotaa irraa pirezidaantummaaf kadhiyaatan Beto O'Rourke akka jedhanitti Tiraamp jecha faallaa immigireeshinii haasa'uun Elpaaso keessatti simannaa akka hin arganne godhaa jedhaniiru.
There's a very real consequence to this. We've seen hate crimes on the rise in this country.
Kun waan qabatamaa hordofsiisu qaba. Biyyattii keessatti yakki jibbaa dabalaa akka jiru argina. Kunis waggootii darban sadii keessatti ture. Ragaa kana caalutu barbaachisa taanaan immoo sanbata darbe wanni uumame waan pirezidaant Tiraamp hojjataniif gaaffii jiruuf deebii ta'eeraa jedhan. Kanaaf haala uumame kan akka gaariitti deebiitti kennaa isa jedhuuf gonkumaa. Nattin fakkaatu jedhaniiru kantiibaan Elpaaso de Margo garuu akka dubbatanitti Tiraamp gara magaalattii yennaa dhaqqaban simannaan ni godhamaaf.